place tumefika na ucheke place tumetoka. Lazima si tumbesifa. Lord is my redeemer. From now till the future, man decide if you want the savior. You get the Messiah, then the Lord be your desire. Say Bible is your grenade. Take it out from this heart and never come out. If you want to let me save, decide now, then take salvation, never come out. Me, I know that Lord never take me for granted. So I don't type resist them. I'm a soldier.
Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi acha, napiga kifua piga piga kifua naita jina lake ni namba moja. Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi acha, napiga kifua piga piga kifua naita jina lake ni namba moja.
Maisha ni kutra kupanda na kushuka, napiga kifua cause damn me save the drive for the love, na check it out blessings every day on focus, I'll never turn back cause the time make it seen ana ni clean up. Tangu nikiwa mkidi ameni bring up, popote niendapo na shinda nikimbig up. Till death in my chips in a booty nasema.
Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha, napiga kifua piga piga kifua naita jina lake ni namba moja. Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha, napiga kifua piga piga kifua naita jina lake ni namba moja.
God is the only king now in my life, that's why me na praise every minute of my time. Siwezi ya ipika, lazima ni msipu, tuye mtakatifu, pia mtukufu. Matendo yako ya angalie, maneno yake tu ya ikembele, cheki ukiwa naye ukosete.
Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha, napiga kifua piga piga kifua naita jina lake ni namba moja. Napiga kifua na kusema Bwana, napiga kifua hawezi niacha, napiga kifua piga piga kifua naita jina lake ni namba moja.
Bow down to the Most High, only king in my own life.